Mr. Junior Pa, Nasta before.
Azo, on the beat.
Mikuna muda napata uchungu, nikitizama maisha yangu. Ila sichoki kuomba Mungu, anikuzie riziki yangu. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyu anaumwa yule ajana. Achana mimi nitoke nikasake hela, chochote nitachopata kwangu inshallah. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyu anaumwa yule ajana. Achana mimi nitoke nikasake hela, chochote nitachopata kwangu inshallah. Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri ntapata rini. Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri ntapata rini. Oh maisha,
maisha, maisha. Kipindi baba na nguvu zake alipamba na iture mkate. Saivi nguvu hana, macho yake yote yapo kwa watoto wake. Ona, nimekuja mbali kusaka pesa, nyumbani kama naumwa. Yani na nimekubali kusurubika, nipambani kama mtumwa. Ona nimekuja mbali kusaka pesa, nyumbani mama naumwa. Yani na nimekubali kusurubika, nipambani kama mtumwa. Na nikicheki mtoto peke na tegemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri tapata rini. Oh maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Ndugu zangu maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Jamani maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Ndugu zangu maisha, maisha.
Mr. Junior Pa, Aso, Yonko, Momo, Weki Sepeoji, anakusalimia Blaza Party, na mwanangu Kaiza, we Dr. Mzuza, meneja Niko Madola.
Their sound by Kaiza.